Angelina, kiuno chako ndo chanitia mimi uchizi. Yani kwako nimefoli, nimeteleza ganda la ndizi. Nitajituma, usikose hata ila ya wigi. Itaniuma, si unajua we ndo dawa ya baridi. Forever you my woman, I go do anything for my woman. Forever you my woman, I go do anything for my woman. Napenda kukona ukinga, mweza kondo napata fura. I'll be there for you. Penzi lako zito sezi pima, moto fire we sitima. Nimezama mazima. Pata wewe, Emilado. You're so sweet and sugar and honey. Utamu wako sezi ya disi ya my baby. Oh my licha, oh ah. You're the only body come. Baby, I want you to know I can never mess around. I only need your love. You're the only body come. Baby, I want you to know. Napenda kukona ukinga, mweza kondo napata fura. I'll be there for you. Penzi lako zito sezi pima, moto fire we sitima. Imezama mazima.